waxaad nagala socotaa waa SBS Soomaali.
COVID-19 wuxuu gabi ahaanba noloshooda dabagediyay ku dhowaad 97,000 oo qof oo haysta fiisada kumeelgaarka ee loo yaqaano bridging visa. Dadkaas oo aan xaq u lahayn barnaamijyada taageerada COVID-19 ee dowladda federaalka ah. Tirakoobkii u dambeeyay ee ka soo baxay xafiiska tirakoobka qaran ee ABS loo yaqaano ayaa muujinaya in shaqo la'aantu ay korortay oo gaartay 7.4%, iyadoo quburada dhaqaalaha qaarkood ay sheegayaan in tiradu intaas ay ka badan tahay xaaladuna ka sii dari karto. Golaha Qaxootiga Australia iyo 186 urur oo kale oo xiriir la leh ayaa ku boorinaya dowladda inay taageero aasaasi ah u fidiso dadka nugul oo haysta fiisada kumeelgaarka oo ay ku jiraan ardada ajaaniibta ah, magangelyadoonka, shaqaalaha soo galootiga ee haysta fiiso shaqo ee kumeelgaara, iyo waliba Qaxootiga. Madaxa Golaha Qaxootiga Australia waa Paul Power.
Since the middle of March, tens of thousands have lost the work that they previously had and now have no income at all. And we're the fact that
laga soo bilaabo bartamihii bishii Maarso, 10,000 ayaa lumiyay shaqooyinkii ay hore u haysteen. Haddana aan helin wax dakhliga. Waxaana ka walaacsanahay xaqiiqda ah in dadkan ay ku jiraan 16,000 oo caruur ah oo qoysaskooda uusan wax dakhliga soo gelin. Power ayaa sheegay in marka la fiiriyo tirakoobkii u dambeeyay ee dowladda, 97,000 oo qof oo haysta bridging visa, 12 ka mid ah ay yihiin magangelyadoon dalka doonyo ku soo galay 2012, welina sugaya in kaysaskooda go'aan laga gaaro, taasina saameynayso inay dowladda taageero ka helaan iyo in kale. Intooda badan waa dad magangelyadoona oo dalka ku jooga bridging visa, wax lacag ahna aysan soo gelin. Intooda badan noloshooda si adag ayay u maareynayeen kahor COVID-19, maadaama dadka haysta fiisa kumeelgaara aysan heli karin shaqo joogto ah, iyadoo shaqa bixiyaasha ama shirkadaha loo shaqeeyo ay walaac ka qabaan xaaladda sharci ee qofka fiisada haysta. Ansari Mohamed waa maamulaha Brothers in Need ee gobolka New South Wales, waana hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo caawisa bulshada muslimiinta ah, lana shaqeysa hay'ada kale sida Muslim Charitable Foundation iyo Muslim Aid Australia oo dhammaantood caawiya dadka aan awoodin wax ay ku noolaadaan, oo qaar badan oo ka mid ah ay yihiin arday iyo qaar u barwadi jiray. Wuxuu sheegay in iskuulada qaarkood ay caawinayaan dadkaas iyagoo ka daayay qarashka iskuulku uu caruurtooda ka qaado.
Usually there's always a wife or a kid that come along when they come to study or they're working here on a bridging visa. A lot of them are Indian.
Waxa inta badan dhacda in xaasimaado oo caruur ay dhashaan marka qofku uu waxbarasho dalkan u yimid ama fiisa kumeelgaara oo ay ku shaqeeyaan ay dalka ku soo galeen. Dadkaas intooda badan waa qoysas ka soo jeeda dalalka Hindiya, Pakistan, Bangladesh iyo waliba qaarada South America. New South Wales Legal Aid oo ah hay'ad bixisa talooyin sharci oo lacag la'aan ah ayaa dad badan caawimaad ay weydiisteen. Kate Ringley waa qareemad sare oo arrimaha socdaalka ka shaqeysa. Waxay sheegtay in dadka haysta bridging visa aysan xaquuq badan lahayn xaaladooda fiisa awgeed.
A person can have work rights on their bridging visa or they can have no work rights. It generally depends on their previous immigration history and if they've got access to work.
Dadka haysta bridging visa waxaa dhici karta inay xaq u leeyihiin inay shaqeystaan ama aysan xaq u lahayn shaqo. Waxay ku xiran tahay hadba sida ay dalka ku soo galeen iyo markay soo galeen. Hadday xaquuq shaqo leeyihiin, waxay sidoo kale xaq u yeelanayaan Medicare inta ay sugayaan in kaysaskooda go'aan laga gaaro. Siday doontaba ha ahaatee, ma jiro qof haysta bridging visa oo xaq u leh lacagta cayrta. Xaq uma laha job keeper, job seeker ama lacaga kale oo gaara. Dowladda federaalka ayaa u ogol dadka haysta bridging visa inay kala baxaan $10,000 superannuation haddii ay leeyihiin ama lacagaha hawlgabka ee dadka loo dhigo inta lagu jiro sanad miisaaniyadeedka 2022. Dhanka kalena, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bixisa lacago waqti gaabana oo ay u soo mariso hay'adda Status Resolution Support Service dadka haysta bridging visa. Hase yeeshee Paul Power ayaa ka walaacsan in dadkaas aysan gaarin ama intooda badan qaadan lacagahaasi. Lacagahaas dadkaas ay xaqa u leeyihiin ayuu yiri waa kuwa aad u yar oo ka yar tan centerlinkiga laga bixiyo. Waxayna wasaaraddu qandaraasiyo ku siisay ayuu yiri hay'ada kale. Laakiin shuruudaha ayay wasaaraddu aad u adkaystay sanadihii u dambeeyay. Dad badan ayaa loo diiday oo heer waxay gaartay in dadka qaatay ay gaaraan oo keliya 5,000 oo qof marka loo fiiriyo dadka haysta bridging visa oo gaaraya 97,000. Dad badan ayaan wada kale u banaanayn oo aan ka ahayn inay ku tiirsanaadaan deeqo ay ka helaan hay'ada samafal ah. Paul Power ayaa sheegay in in ka badan 200 oo hay'adood ay soo wariyeen in dadka caawimaadda ka soo codsada ay 2 laameen amaba 3 laameen. Settlement Services International oo ah hay'ad caawisa magangelyadoonka iyo qaxootiga oo inta badan ka shaqeysa New South Wales sidoo kalena xafiisyo kula gobolada Victoria iyo Queensland ayaa dadka caawimaadda ka codsanaya ay aad u kordheen sida uu sheegay madaxa hay'addaasi Greg Benson. Waxaan nala soo xariiray ayuu yiri dad 8 sano ee u dambeeyay shaqeynayay oo canshuur bixinayay oo hadda aan xaq u lahayn wax taageera dowladeeda. Paul Power ayaa sheegay in hay'adaha samafalku ay la tacaalayaan dalabyada faraha badan ee uga imanaya dadka caawimaadda raba, gaar ahaan xaafadaha Sydney ee Auburn, Blacktown, Liverpool iyo Dandenong oo Melbourne ku taala, halkaas oo magangelyadoon iyo qaxooti badani ay degan yihiin.
It's actually almost impossible for people to be able to survive just on charity assistance alone when they've got no income at all for food, for rent.
Way adag tahay in dadku ku noolaadaan wax ay ka helaan hay'ado samafal oo keliya. Marka aadan haysan dakhli aad ku gadato cunto, kiradana isaga bixiso, koronto isaga bixiso, dharna aad ku gadato iyo waxyaalaha aasaasiga ah. Settlement Services International oo sidoo kale loo soo gaabiyay SSI ayaa dhowaan daraasad ku sameysay 500 oo qof oo haysta fiisooyin ku meel gaara oo degan gobolka New South Wales. Waxayna ku ogaatay in 62% ay caawimaad raadsadeen intii lagu jiray dhibaatooyinka COVID-19 cunto la'aan ay soo wajahday. Daraasadda ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 79% ay ku tiirsanaayeen lacago ay ka deynteen saaxiibo iyo xubno ka tirsan bulshada. Greg Benson ayaa sheegay in SSI ay furatay xafiisyo cunto loogu qaybiyo shaqsiyaad iyo qoysas magangelyadoona, wuxuuna ku dhiirigelinayaa bulsho weynta inay ku deeqaan xirmooyin $20 ama $50 oo lagu caawiyo dadka baahan. Katie Ringley ayaa sheegtay in dad badan oo dalka ku jooga bridging visa ay aad u doonayaan inay ogaadaan sida ay sharci ahaan Australia ku joogi karaan maadaama aysan dalkoodii hooyo dib ugu noqon karin xadadka oo xiran awgiis iyo tigidhada diyaaradaha oo aad qaali u ah.
We're representing them in relation to their migration status. What we are assisting them with is to make sure that their case can continue to be processed.
Waxaan dadkaas ku matalnaa oo ka caawinaa araajidooda ay ku doonayaan in dalka joogitaan laga siiyo. Waxaan ka caawinaa in kaysaskooda la dedejiyo hadday macquul tahay oo jawaabtoodu aysan daahin, si haddii sharci buuxa loo siiyo ay xaq ugu yeeshaan cayrta ama lacagaha dowladda. Daraasada ay dhowaan wada sameeyeen jaamacadaha New South Wales, Settlement Services International, Red Cross iyo jaamacadda Melbourne ayaa lagu ogaaday in dadka aan haysan deganaanshaha joogtada ay ku dhacaan xanuunada maskaxda, ayna 2 laab uga badan yihiin inay ku fakaraan inay naftooda gooyaan marka loo barbardhigo shacabka intiisa kale. Maxamed ayaa sheegay in hay'adda Brothers in Need ay helaan codsiyo ay u soo gudbiyaan dhakhaatiir iyo ururada bulshadu oo ay ku codsanayaan in la caawiyo dadka baahan.
We don't get them to come to us, we deliver it to their house. We put a pack together, so like rice, sugar, biscuits, flour, all necessary stuff that people use every day.
Ma aha inay iyagu noo yimaadaan, annaga ayaa guriga ugu geyna. Waxaan siinaa xirmo ay ku jiraan bariis, sokor, buskud, bur iyo waxyaalaha kale ee aasaasiga nolosha u ah. xirmadaasu waxay ku kacaan $700 ilaa $100. Derbijiifnimo ayay khatar ugu jiraan qaar badan oo ah dadka haysta breaching visada, sida lagu ogaaday daraasadda ay samaysay SSI oo muujinaysa in 76% dadka ay wareysatay aysan awoodin inay waqtigeeda ku bixiyaan kirada guriga ama deynta bangiga ee guriga ay ku gateen ee mortgage-ka loo yaqaano. Kate Ringley ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dadka haysta breaching visa lagu qasbay inay ku noolaadaan xaalad adag. Waxay ku dhex seexdaan, ayay tiri, qaarkood tareemada iyo gawaari gudahood, iyagoo aad ugu tiirsan hay-ada samafala. Australia waxay u muuqataa inay xakamaysay COVID-19, laakiin Paul Power ayaa sheegaya in dowladda looga baahan yahay inay tallaabo qaado oo ka hortagto masiibo kale oo dadka shacabkaas gaarta. Ma ogolaan karno, ayuu yiri, in bulshadeenna qaarkeed aan wax caawimaada la siin. Dhankasta oo aad ka fiiriso, waa masiibo, ayuu yiri. Haddii tala sharciyeed aad u baahan tahay, waxaad New South Wales ka wici kartaa Law Access New South Wales oo laga helo 1-800-888-529 oo furan isniinta ilaa jimcada 9:00 subaxnimo iyo 5:00 galabnimo inta u dhaxaysa. Gobolka Victoriana, Legal Aid Victoria oo aad ka wici kartid 1-800-799-387 oo furan 9:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo. Queensland, Legal Aid Queensland oo aad ka wici karto 1-800-655-1888 oo furan isniinta ilaa jimcada 9:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo. West Australiana, Legal Aid West Australia waa 1-800-655-1888 oo furan isniinta ilaa jimcada 9:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo. Legal Aid ACT waa 1-800-654-314 oo furan isniinta ilaa jimcada 9:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo. Legal Aid Commission of Tasmania waa 1-800-366-611 oo furan isniinta ilaa jimcada 9:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo. Legal Services Commission of South Australia waa 1-300-366-424 oo furan isniinta ilaa jimcada 9:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo. Northern Territory Legal Aid Commission waxaad ka wici kartaa 1-800-119-343. Waxay furan yihiin isniinta ilaa jimcada 8:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo. Haddii aad murugo dareemayso oo aad u baahan tahay taageero dhanka maskaxda, waxaad wici kartaa Beyond Blue 1-800-512-348 ama waxaad wici kartaa Lifeline oo laga helo 1-300-114. Waqtigaad doontid, habeen iyo maalinba, labadaasi telefoon ee dambe waa ay furan yihiin. Haddii aad u baahan tahay turjubaana, waxaad wici kartaa 1-300-145.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.